Got bad man writing this motherfucker, man.
Fiat.
Yeah. In a record cool. Yeah. Unanilola na kulola kama unanidaisi twende hivi. Mijana vako mingi mingi, mini mjanjo kitaka tuyeke siri. Abracadabra, uruwaru yende missing. Taki city siku judge dash jani kiminaj. All ready mini fan na kusweka kikuwa shwita. Ungeza jab leo na shuka na madam wengine. Jwa senki wana kama wata tupata kwa club. Leo ni jaba polite, look polite. Najafua wines kata tenje tuko site. Nikona pesa na kiburi ya kwenyesha bafo. Nimeteseka, saini kuwa tesa. I'm single depending nani anauliza. Jachili yetisha ni swenye watalipa. Nivudu money cake tukitoka pa nipe. Vudu money cake kenye unataka kupe. Say she single depending nani anauliza. Jachili yetisha ni swenye watalipa. Nivudu money cake tukitoka pa nipe. Vudu money cake kenye unataka kupe. Yo. Kitu inaniembe nimefika mika kumari. Ingine naniuliza why the hurry. Sijengi soja banga ina mabati. Leo na hofu ya stajwa venye nafika kijani. After shots mbili nshanza ula vidavi. Na mdai, na kochwa ni chwani. Na mark territory ya kikweche suruali. Nikipigiwa na dai kujuyo ni nani. Topa na machupa na wakunywa. Kitaka ni chupa utakunywa. Hani katazi kuguza, to misbehave kesho tujifanya kuna mtu anakumbuka. I'm single depending nani anauliza. Jachili yetisha ni sponyo atalipa. Ni vodo money cake kenye unataka kupe. Vodo money cake tukitoka panipe. I'm single depending nani anauliza. Jachili yetisha ni sponyo atalipa. Ni vodo money cake tukitoka panipe. Vodo money cake kenye unataka kupe. Leo ni jaba polite, look polite. Najafua wines kata tenje tuko site. Nikona pesa na kiburi ya kwenyesha bafo. Nimeteseka, saini kuwa tesa. I'm single depending nani anauliza. Jachili yetisha ni sponyo atalipa. Ni vodo money cake tukitoka panipe. Vodo money cake kenye unataka kupe.
Yeah. Single depending nani anauliza. Jachili yetisha ni sponyo atalipa. Vodo money cake tukitoka panipe. Vodo money cake kenye unataka kupe.